Yeah. The Yandido's in the building, the rap made up. Soft.
Zenwap.com.
Catch Kylie. Alabano no basangwa kulio konde mwane fomba pela fia ne mwaiche panondi. Mamunuma ya botala sala pukanga bapunda pueshi na kale kale ninja suka. Spoke uchinyena na bwamba kofi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Chika bwipa ya ni pipi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Hot shot. Chika bwipa ya ni pipi. Nalishiba chika mwipa ya ni bibi. Nalibafe mkuu wala shkalavana. I'm on my way wala shpalavaria. Kulibena mbenga shimango lutanda. Nalibenga landa shani wala ineshizanda. Nalishiba afya bamona atatak. No kufika koku mwako yule isalilaki. Lava four kumbwana ndechitabu no hell I'm doing good up so kulibena lispaki. Kaishiba tichi mpempule shimuya. Kala sala puka kale kale ntimuya. The other team ni abola no loko. Mkatupili vailate kwa nutika leta dofe. Labano no basangwa kulio konde. Mwane fomba pela fia ne mwaiche panondi. Mamunuma ya botala sala pukanga. Bapunda pueshi na kale kale ninja suka. Spoke uchinyena na bwamba kofi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Chika bwipa ya ni pipi. Nalishiba chika mwipa ya ni pipi. The rap made ya. Chika mwipa ya ni pipi. Catch Kylie. G-A-G-E. Muka fapo fena bibi. Ishina meda iwe ni bibi. Yeah, mundu alikafe TB. Keep a distance, wipa lamina mchipi. Gana fika wala tutuma. Unbeatable rap ewe kutuna. Tamun sesha fin sesha ni statana. Respect pela juice we wanga satana. Yeah, shilande filanda ni haso. Mamwena fio kuteli fulu maso. Mate wani tela langa kaso. Titi wiba success day wapolazo. Alabano noba sangwa kulio kon. Mwane fomba pela fia ne mwaiche panondi. Mamunuma ya botala sala pukanga. Bapunda pueshi na kale kale ninja suka. Spoke uchinyena na bwamba kofi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Chika bwipa ya ni pipi. Nalishive chika bwipa ya ni pipi. Chika mwipa ya ni pipi. Nalishiba chika mwipa ya ni pipi. Heyo catch, heyo fear. Heyo fapo, ice king. Ning the great, Hell block. Dan Ped, Yeah,
I see you.
DJ Su,
Sky TQ.
Mr. Fett,
Shut.